Yeah, yeah, yeah.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
It's a bumper come and dancer boy. Sound killer.
Kashi kiwe, kukupata. I swear unanikosha, yani kila day nazidi kudata. Ujawai kunichosha, siwezi bila we, sije nikata. Luksa nifanye ndondocha, popote minawe nakufuata kama team na kocha. Tumeagizwa kila siku kupendana,
sio mpaka Valentine.
Hisia zetu vile zinavyofanana, kugombana kawaida kupatana.
We never mind.
Tumepishana asubuhi na mchana, jioni takuwa fine. Forever you're my soul.
La la la.
Chini watu wote kanichagua bana. Uya ishamvisha clown, take care, she's my bad girl. Una muyuni ame take over, she kill all my streets. I will buy for you Range Rover, siku nikikama kama cash. Yeah, you're my queen, supernatural dream, special for me, yeah. Una tumeagizwa kila siku kupendana,
sio mpaka Valentine.
Hisia zetu vile zinavyofanana,
you're my only one.
Kugombana kawaida kupatana,
we never mind.
Tumepishana asubuhi na mchana, jioni takuwa fine. Forever you're my soul.
La la la.
Moja Records.